tubikendelamu abandi batugenzeko abalala nebabyevirako nga balabaludde naye balisanga mukukkiriza tuligenda n'oyo alikoma watu twale jali banesubi emikunyiga tebitato bitya biriwo kasemba kimuluma nnyo obusinda mu mwoyo era n'agamba ekimala wabula kimala kimale eseneekooye
alikoma watu twale jali
banesubi
ebikunyiga tebitta tobitya
biriwo kasemba
kimuluma nnyo obusinda mu mwoyo
era n'agamba ekimala wabula kimala kimale eseneekooye Ebyo kyanga olubabu tosuubira museeto gwokka n'ensozi zibaayo oluusi kizikiza lwekiri kukwata togamba olekeddwa yasuubiza mu byonna alibaawo kumpi alikoma watu twale jali banesubi ebikunyiga tebitta tobitya biriwo kasemba kimuluma nnyo obusinda mu mwoyo era n'agamba ekimala wabula kimala kimale eseneekooye
alikoma watu twale jali
banesubi
ebikunyiga tebitta tobitya
biriwo kasemba
kimuluma nnyo obusinda mu mwoyo
era n'agamba ekimala wabula kimala kimale eseneekooye
nyinebyo ngabawuza mirembe gyokka kumbe enkomerero yejja labalaba bye banyiikiriramu bamanyi byebisinga bayambe balokolebwe bawonyegeena alikoma watu twale jali
banesubi
ebikunyiga tebitta tobitya
biriwo kasemba
kimuluma
ekimala wabula kimala kimale eseneekooye
alikoma watu twale jali
banesubi
ebikunyiga tebitta tobitya
biriwo kasemba
kimuluma nnyo obusinda mu mwoyo
era n'agamba ekimala wabula kimala kimale eseneekooye
kimuluma nnyo
kimala wabula kimala kimale eseneekooye
kimuluma nnyo obusinda mu mwoyo
era n'agamba ekimala wabula kimala kimale eseneekooye ekimala wabula kimala kimale eseneekooye